You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Unayempenda basi mwite, acha woga usisite, na iko kiuno mkamate, mfate ucheze na yeye. Kila moja yuko bize, cheza slow usiniumize, style zote zimalize, sote ucheze na yeye. Unarudi nyuma unakwenda mbele, tikisa kiuno bega paka nyele, mizuka kipanda weki ya kelele, kwenye dance floor, yeah, yeah. DJ, kutusha magoma kama yote, nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ, kutusha magoma kama yote, nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ. Watoto wazuri kama mimi, wenye viuno kama feni, wana kuchora kwa pembeni, wana subiri tu kwa ita. Oh yeah,
simple as single men to make some noise, yeah.
Oh yeah,
I can't hear you.
Rewind. Bend down. Cheza.
Kwa majo.
Hey. Cheza, angusha moko. Kuna wavinini na kanga moko. Iki kiuno feni na sio kokoto. Kama weki beteni pita kushoto. Unarudi nyuma, unakwenda mbele. Tikisa kiuno bega paka nyele. Mizuka kipanda wepiga kenyele. Kwenye dance floor, yeah. Mr. DJ, kutosha magoma kama yote. Nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ. Kutosha magoma kama yote, nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ.
Better sound.